what I long for. Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want for me.
You're beginning this very mighty question. We're going to have a very mighty and powerful panel discussion, which is going to be chaired by our beloved Bishop, Dr. Onjoro, and the man of God is also with us in the studio, together with other servants of God. Dr. Onjoro, take it away.
Thank you so much, Pastor Michael.
Asante sana, Pastor Michael.
This is our third segment.
Hii ni awamu yetu ya tatu.
And it's going to be a very mighty segment.
Na itakuwa awamu kuu zaidi.
I want to welcome all of you.
Ningependa kuwakaribisheni ninyi nyote.
Especially I want to welcome the prophet, the servant of the Lord.
Na Hassan, nataka nimkaribishe mtumishi wa Mungu nabii.
Into this third segment.
Katika awamu hii ya tatu.
That we may all hear the word of the Lord.
Ili ya kwamba sisi sote na tukalisikie neno la Bwana.
And also be in this discussion.
Na pia tukawe katika haya majadiliano.
In this segment.
Katika awamu hii.
I also want to introduce that we have servants of the Lord.
Na pia nataka niwatambulishe watumishi wa Mungu tulionao.
We have the director of Jesus is Lord Radio.
Tunaye mkurugenzi wa kituo cha radio ya Yesu ni Bwana.
Pastor Michael Niswand.
Mchungaji Michael Niswand.
We also have Bishop Litunda.
Pia tunaye Askofu Litunda.
The director of the church in Nairobi.
Ambaye ni msimamizi wa makanisa Nairobi.
He is also here with us today.
Pia yuko nasi hapa siku ya leo.
We have Pastor Mama Janet Swaka.
Tunaye mchungaji Mama Janet Swaka.
From Kakamega.
Anayetoka Kakamega.
He's also here with us.
Pia yuko hapa na sisi.
And Pastor Mdoni.
Na tunaye Pastor Mdoni.
Also here with us.
Aliye pamoja nasi hapa.
Today,
siku ya leo,
I want to welcome all the nations.
Ningependa kuyakaribisha mataifa yote.
The nations that are tuned in.
Mataifa ambayo yanasikiliza.
Today we have almost all the nations of the world tuned in.
Leo tunayo karibu mataifa yote ya ulimwengu yanasikiliza.
Beginning from the United States of America.
Kuanza na umoja wa majimbo ya Marekani.
South America.
Marekani kusini.
Most of Europe.
Na maeneo mengi ya Europa.
Even Asia.
Hata bara Asia.
And Africa.
Na Afrika.
They are all tuned in tonight.
Wote wanasikiliza usiku wa leo.
That they may listen to the word of the Lord.
Ili wakalisikie neno la Bwana.
And also to participate in this discussion.
Na pia kuhusika katika haya majadiliano.
In this discussion.
Katika haya majadiliano.
We are going to speak on the state.
Tunaenda kunena juu ya hali
of the end time revival.
Hali ya uvuvio wa nyakati za mwisho.
The state of the end time revival.
Hali ya uvuvio wa nyakati za mwisho.
Is very key to us.
Ni nyeti sana kwetu sisi.
Because the end time revival.
Maana uvuvio wa nyakati za mwisho.
Was promised by the Lord.
Uliahidiwa na Bwana.
It was also promised by the prophets of the Bible.
Na pia ukahaidiwa na manabii wa Biblia.
In the Old Testament.
Katika agano la kale.
We have many times had the prophet of the Lord read to us.
Mara nyingi tumeweza kumsikia nabii wa Mungu akitusomea.
Joel chapter 2.
Yoeli mlango wa pili.
And many other scriptures that talk about the end time revival.
Na vifungu vingine vingi vinavyonena juu ya uvuvio wa nyakati za mwisho.
Which is a very key revival to the church.
Ambao ni uvuvio ulionyeti zaidi kwa kanisa.
I want to discuss this topic today.
Ninataka kujadili hiki kichwa siku ya leo.
With the background.
Na msingi.
That I went with the prophet of the Lord to the nation of Switzerland.
Niliandamana na nabii wa Mungu kwenda katika taifa la Switzerland.
I went with him to Geneva.
Nilienda pamoja naye Geneva.
Where he was running the pastors conferences.
Alipokuwa akiendeleza makongamano ya wachungaji.
I also know that I have been with the prophet in many other nations.
Pia najua kwamba nimekuwa na nabii wa Mungu katika mataifa mengine mengi.
Even as he was sent of the Lord.
Hata kama vile alivyotumwa na Bwana.
To take this most precious message.
Ili kuchukua huu ujumbe ulio wa muhimu na wa dhamani zaidi.
The message of the coming of the Lord.
Ujumbe wa kurudi kwake Bwana.
It's a very important topic today.
Ni kichwa cha muhimu zaidi siku ya leo.
Because based on what I saw in Switzerland and some of the nations I've been with the prophet.
Maana kulingana na kile ambacho nimeona kule Switzerland na mataifa mengine ambayo nimeweza kwenda na nabii wa Mungu.
Looking at the condition and the state of the church in those nations.
Ukitazama hali ya kanisa katika mataifa hayo.
Today I'm going to give a comparative examination.
Leo ninaenda kupeana uchunguzi ambao unalinganisha
of the revival in those nations.
Uvuvio katika mataifa hayo
compared to the revival in Kenya.
Ukilinganisha na uvuvio hapa Kenya.
Given that all the nations,
ukizingatia kwamba mataifa yote,
need to see such a revival.
Yanapaswa kuona uvuvio kama huu.
Because the Bible says,
maana Biblia inasema,
there will be such a revival before the coming of the Lord.
Kutakuwepo na uvuvio wa namna hii kabla ya kurejea kwake Bwana.
Especially
na hasa
that in those nations,
ya kwamba katika mataifa hayo,
when you look at them,
unapowatazama,
there is no revival.
Hakuna uvuvio.
Totally no revival.
Hakuna uvuvio hata kidogo.
So in many nations that I have been to,
na kwa hivyo katika mataifa mengi ambako nimeenda,
where the servant of the Lord invited us, I want to tell you,
ningependa kuambia,
that in the whole world round,
ya kwamba katika ulimwengu wote mzima,
there is no such a revival.
Hakuna uvuvio wowote
as is in this nation.
Kama ule ulioko katika taifa hili.
The nation of Kenya.
Taifa la Kenya.
Let me tell you something.
Wacha nikawaambie jambo.
This revival in Kenya.
Huu uvuvio wa hapa Kenya.
Has grown through many steps.
Umekuwa kupitia hatua nyingi.
The initial steps of this revival.
Hatua za kwanza za uvuvio huu.
I will define to you today.
Nitawaelezeni siku ya leo.
That it started very small.
Ya kwamba ilianza ikiwa ndogo kabisa.
With many mistakes we made in the beginning.
Na makosa mengi ambayo tulitekeleza pale mwanzoni.
And the major problem I see.
Na shida moja ambayo ninaiona
is that the mistakes that we did as a nation in Kenya,
ni ya kwamba yale makosa tuliofanya kama taifa la hapa
the
Kenya,
the church in this nation,
kanisa katika taifa hili,
the pastors in this nation,
wachungaji wa taifa hili,
I see these mistakes,
ninaona haya makosa
in this nation,
katika mataifa
and
haya.
Today I'm giving you the example of Switzerland.
Na leo nitawapatieni mfano wa Switzerland,
where the prophet of the Lord was recently,
mahali ambapo nabii wa Mungu alikuweko hivi majuzi.
And they are making similar mistakes.
Na wao wanafanya makosa yale yale.
That's why I want to get to you to see.
Na ndio maana ninataka niwafahamishe ili kwamba mkaone.
And this is the awakening.
Na huu ndio mwamsho.
Because
kwa sababu
even though in Kenya we made initial mistakes.
Hata kama hapa Kenya tulifanya makosa ya mwanzoni.
But when you look at it now,
lakini ukitazama sasa,
we have made great gains in the revival.
Tumeweza kupata faida nyingi kiuvuvio.
By the help of the prophet of the Lord.
Kwa msaada wa nabii wa Mungu.
And the spirit of God.
Na kwa msaada wa roho wa Mungu.
Heading to the direction that we're given by the prophet.
Na kufuata maagizo tunayopewa na nabii wa Mungu.
As is given by the Holy Spirit.
Kama vile anavyopewa na roho
mtakatifu. We have made great gain.
Tumeweza kupata faida nyingi.
This is now the greatest revival ever recorded in the history of the creation of the earth.
Na sasa huu ndio uvuvio mkubwa kabisa ambao umewahi kuonekana katika historia yote ya dunia.
Such a revival that in one meeting you can find more than 3 million people.
Uvuvio kiasi ya kwamba katika mkutano mmoja unaweza kupata zaidi ya watu milioni 3.
Gathered.
Wakiwa wamekusanyika.
And they come in the stadium.
Na wakikuja uwanjani.
Even 3 to 4 days earlier than the beginning of the meeting.
Hata siku 2 ama 3 mapema kabisa kabla ya mkutano.
It's such a humongous revival.
Ni uvuvio mkubwa kweli kweli.
That in one meeting.
Kiasi ya kwamba katika mkutano mmoja.
Millions of people receive the Lord.
Mamilioni ya watu humpokea Bwana.
The lame walk.
Walemavu wanatembea.
HIV AIDS is healed.
Virusi vya ukimwi vinaponywa.
The blind eyes open.
Vipofu wanaona.
The deaf ears pop open.
Na viziwi pia wanaweza kusikia.
And many miracles in one meeting that you cannot imagine.
Na miujiza mingine mingi kabisa katika mkutano mmoja ambao haiwezi kuwazia.
I remember in one meeting.
Nakumbuka katika mkutano
mmoja. More than 60.
Zaidi ya 60.
Deaf ears.
Masikio 60.
Bone deaf.
Wale ambao walizaliwa viziwi.
The ears popped open.
Masikio yao yalizibuka yakafunguka.
Even from the schools of the deaf.
Hata toka katika vyuo vya ama shule za wale ambao ni viziwi.
This is a humongous revival.
Huu ni uvuvio mkubwa ajabu.
That it is the desire of the Lord.
Kiasi ya kwamba ni tamanio la Bwana.
That all the other nations could see this.
Ya kwamba mataifa mengine yote na yakaone hii.
These are great gains.
Hii ni faida kubwa.
That as we discuss tonight.
Ya kwamba tunapojadili usiku wa leo.
I would like the Kenyan church.
Ningelipenda kanisa la Kenya.
To preserve this revival.
Likahifadhi uvuvio huu.
So we're going to discuss many things today.
Kwa hivyo tutajadili mambo mengi siku ya leo.
And we have panelists here.
Na tunao kikundi hapa.
We have the director of Jesus Lord Radio.
Tunaye mkurugenzi wa kituo cha radio ya Yesu ni
Pastor Brother Michael Niswan,
Mchungaji Michael Niswan,
who originally comes from Germany,
ambaye kimsingi anatoka Ujerumani,
and he has a great interest in this revival.
Na yuko na tamanio kubwa katika uvuvio huu.
A lot of interest in preaching the gospel.
Na pia yuko na kutamani kwingi kabisa kutaka kwingi katika kuhubiri injili.
And he has been privileged to have been with the prophet almost in all nations.
Na ametunukiwa kuwa na nabii wa Mungu karibu katika mataifa yote.
Recording the message of the Lord.
Akirekodi ujumbe wa Bwana.
And recording all prophecies.
Na pia kurekodi unabii wote.
He has seen all the prophecies prophesied and fulfilled.
Ameona unabii wote ukitabiriwa na kisha uje kutimia.
He saw the revival pick up from nothingness.
Aliona uvuvio ukianzia mahali ambapo hapakuwa na kitu.
To this great revival that every nation desires to be like Kenya.
Hadi mahali hapa pakuu ambapo kila taifa latamani kuwa kama Kenya.
And he's going to make great contributions in this panel discussion today.
Na anaenda pia naye kutoa michango yake katika haya majadiliano ya siku ya leo.
Some of you may know.
Baadhi yenu labda mwajua.
That Pastor Michael.
Ya kwamba Mchungaji Michael.
Is also involved in the ministry of street children.
Pia naye anahusika katika huduma ya watoto wa mitaani.
And orphanages.
Na pia watoto wasiokuwa na wazazi.
I know that you also know that the prophet of the Lord is here.
Najua ya kwamba pia mnajua kwamba nabii wa Mungu
yuko hapa. And he's going to make great contributions.
Na atachangia vikubwa mno.
Even in this discussion.
Hata katika mazungumzo.
But we also have Bishop Litunda.
Lakini pia tunaye Askofu Litunda.
The director of our churches in Nairobi.
Msimamizi wa makanisa yetu Nairobi.
The capital city.
Katika jiji kuu.
He has directed and modeled a major revival in the city.
Ameweza kutengeneza na kuanzisha uvuvio mkubwa jijini.
Ever since he went to Nairobi.
Tangu alipoenda Nairobi.
He has brought up a mighty revival.
Ameleta uvuvio mkuu sana.
And it will be of interest of all the listeners tonight.
Na itakuwa kwa kutaka kwa wasikilizaji wote kote kote usiku wa leo.
To know how he modeled the revival in Nairobi.
Kujua jinsi yalivyo utengeneza ule uvuvio Nairobi.
How he has picked up.
Na jinsi ambavyo ameendelea.
And the level at which it is now.
Na kiwango ambacho yupo hivi sasa.
Tonight we also have contributions from Pastor Janet Swaka.
Na leo hii pia tunaye michango kutoka kwa Mchungaji Janet Swaka.
Who oversees our churches in the whole of Western Province.
Anaisimamia ya makanisa yetu katika mkoa wote wa Magharibi.
And in Kakamega.
Na Kakamega.
Those who don't know.
Wale wasiojua.
She is also the coordinator.
Naye pia ni msimamizi.
Of the women ministry in this nation.
Wa huduma ya wanawake katika taifa hili.
And internationally.
Na pia katika mataifa mengine.
We also have Pastor Mdoni.
Pia tunaye Mchungaji Mudhoni.
The pastor of Kasarani.
Ambaye ni mchungaji wa Kasarani.
Pastor Mdoni is a lawyer, a leading attorney.
Mchungaji Mdoni ni wakili ambaye ana
but a mighty servant of the Lord.
Lakini ni mtumishi mkuu wa Bwana.
And she's going to make very serious contributions tonight.
Na anaenda kutoa michango ya kumaanisha zaidi usiku wa leo.
I want to ask a question.
Nataka kuuliza swali.
How did Kenya get to this place?
Ya kwamba Kenya ilifikaje mahali hapa?
I know most of you now admire the revival in Kenya.
Najua kwamba wengi wenu hivi sasa mnatamani uvuvio wa Kenya.
All of you who listen to the radio via the internet.
Wale wote ambao mnasikiliza radio kupitia mtandao.
Those of you who just came to know the prophet of the Lord recently.
Na wale ambao mlipata kumjua nabii wa Mungu hivi majuzi.
You are asking yourself a question.
Munajiuliza maswali.
How did Kenya get to this level of revival?
Ya kwamba je, Kenya walifikiaje hiki kiwango cha uvuvio?
Because when I look at Switzerland.
Maana ninapoitazama Switzerland.
Where we were recently.
Mahali tulipokuwa hivi juzi.
You almost want to give up.
Karibu unataka kukata tamaa.
And say they may never reach to the level Kenya reached.
Na labda useme hawatawahi kamwe kufikia kiwango ambacho Kenya ime.
Because of the baby steps they start.
Kwa sababu ya zile hatua za mwanzoni za kitoto wanazoanza.
I can testify to you.
Naweza kuwashuhudieni.
That when I was with the man of God in Switzerland.
Ya kwamba nilipokuwa na nabii wa Mungu kule Switzerland.
In South Korea.
Kule Korea Kusini.
In Zambia.
Zambia.
In Venezuela.
Venezuela.
In Australia.
Na Australia.
And you see how he's engaging the nations.
Na utaona jinsi ambavyo anayahusisha mataifa.
How the Lord sends him to a virgin land and plowed land.
Jinsi Bwana anapomtuma mahali ambapo hapajalimwa.
And meets the pastors.
Na anakutana na wachungaji.
They're still as fallen as we were in the beginning.
Bado wameanguka kiasi kile jinsi tulivyokuwa mwanzoni.
Because when you meet them,
maana ukikutana na wao,
in the first instance,
katika tu mara ya kwanza,
they almost want to reject the message.
Hawawezi kukubali ujumbe.
But they are no better than we were.
Lakini kumbuka si bora kuliko tulivyokuwa.
I remember very well.
Nakumbuka vizuri sana.
That when the servant of the Lord, the prophet, came to Kenya.
Ya kwamba wakati mtumishi wa Mungu nabii alikuja Kenya.
And he was speaking the word of the Lord.
Na alikuwa akinena neno la Bwana.
He was asking us to repent.
Alikuwa akituliza kwamba tukatubu.
That we may prepare the way of the Lord.
Ili tukaiandae njia ya Bwana.
To turn away from evil.
Tukageuke toka kwa dhambi.
We told him.
Tukamwambia.
That we are born again, we are pastors.
Ya kwamba tumeokoka sisi ni wachungaji.
We have been the church for many years.
Tumekuwa kanisani kwa muda mwingi.
And we don't need to repent.
Na hatuhitajiki kutubu.
There is nothing to repent about.
Hakuna chochote cha kutubia.
I saw the same in Switzerland.
Nikayaona haya pia Switzerland.
I remember.
Nakumbuka.
That the prophet of the Lord arrived in Switzerland.
Ya kwamba nabii wa Mungu aliwasili Switzerland.
And the first morning.
Na asubuhi ya kwanza.
He met the pastors in the hotel.
Akakutana na wachungaji hotelini.
For introduction.
Kwa ajili ya kujitambulisha.
And to talk to them about the message he's carrying.
Na pia kunena naye juu ya ujumbe ambao amebeba.
And after he talked to them about repentance.
Na alipowanenea juu ya toba.
They told him.
Wakamwambia.
We don't need to repent.
Hatuhitajiki kutubu.
We are Christians.
Sisi ni Wakristo.
We have been preaching for many years.
Tumekuwa tukihubiri kwa miaka mingi.
But look at Kenya.
Lakini tazameni Kenya.
After he preached to us.
Baada ya kutuhubiria.
And then we saw our sin.
Na kisha tukaziona dhambi zetu.
Then we realized.
Basi tukatambua.
Oh, we need to repent.
Ya kwamba tuahitajika kutubu.
So we began to repent.
Na ndio maana tukaanza kutubu.
Because.
Kwa sababu.
There are many people.
Kuna watu wengi.
Who are self-righteous.
Ambao wana haki.
Because look at the church in Switzerland.
Tazama kanisa la Switzerland.
The church that said we don't need to repent.
Kanisa lililosema kwamba hatuhitajiki kutubu.
We who are enlightened.
Wale ambao wamefahamishwa.
Especially me who has walked with the prophet for some time.
Na hasa mimi niliyetembea na nabii wa Mungu kwa muda sasa.
I can see from their dressing.
Naweza kujua toka tu kwa
maongezi. That they need to repent and turn back to the Lord.
Ya kuwa wanahitajika kutubu na kumrudia Bwana.
When I look at the pastors.
Ninapowatazama wachungaji.
The people leading worship.
Watu wanaoongoza ibada.
Somebody leading worship.
Mtu anayeongoza kuabudu.
And pocketing.
Na ameweka mikono
mfukoni. Trying to raise one hand and pocketing the other.
Anajaribu kuinua mkono mmoja mwingine ni mfukoni.
You first pick out that they have no reverence for the Lord.
Unajua mara moja kwamba hawana kumcha Mungu.
They have no fear of the Lord.
Hawana kumuogopa Mungu.
They have not been discipled.
Hawajakuwa mitume.
They need to repent.
Hawajafundishwa, wanahitajika kutubu.
Because if you have been to Switzerland.
Maana ikiwa umekuwa Switzerland.
The first instance you see.
Jambo la kwanza utakaloliona.
You see men with earrings.
Utaona wanaume wana vipuli.
Plaited hair.
Wamesuka nywele.
You see homosexuality.
Utaona mashoga.
You see immorality on the street.
Utaona uasherati mitaani.
You see evil in the church.
Utaona uovu kanisani.
And you know they need to repent.
Basi utajua kwamba wanahitajika
kutubu. But they are telling you we don't need to repent.
Lakini wanakuambia hawahitajiki
kutubu. All nations start like that.
Mataifa yote huanza hivi.
Kenya started like that.
Kenya ilianza hivi.
But when you look at where Kenya is now.
Lakini ukitazama mahali pale ambapo Kenya ipo hivi sasa.
You see the act of the grace of God.
Unaona tendo la neema ya Mungu.
That the Holy Spirit helped these people.
Ya kwamba Roho Mtakatifu aliwasaidia watu hawa.
Number two, you see something.
Cha pili waona kitu fulani.
In any nation.
Katika taifa lolote.
Like when we began.
Kama vile tulivyoanza.
We also had just met the prophet for the first time, like he's going to the nations and meet him the first time.
Nasi pia ndio tulikutana na nabii wa Mungu kwa mara ya kwanza kama vile anavyoenda katika taifa lingine na ndio wanamuona kwa mara ya kwanza.
He came to speak to Kenya from the US.
Alikuja kuinenea Kenya toka Marekani.
We didn't know him.
Hatukumjua.
But let me tell you something.
Lakini wacha nikwambie kitu.
There has to be somebody.
Lazima kuwepo na mtu fulani.
Who is willing.
Aliye na hiari.
The Lord works with the willing heart.
Bwana hufanya kazi na moyo unaotaka.
Willing to change.
Aliye na hiari ya kubadilika.
Willing to heed to instruction.
Aliye na hiari ya kuzingatia maagizo.
Willing to obey the voice of the Lord.
Aliye na hiari ya kutii sauti ya Bwana.
So when he spoke to us,
kwa hivyo alipotunenea,
and we saw our sin,
na tukaziona dhambi zetu,
then we began to repent.
Kwa hiyo tukaanza kutubu.
Least did we know,
na tukujua hata kidogo,
repentance
kwamba toba
brings the favor of God,
huleta kibali cha Mungu.
Repentance
kwamba toba
brings God,
inaleta Mungu
in the church,
katika kanisa.
God finds a place to dwell in,
Mungu anapata mahali pa kukaa.
And that's how revival entered,
na hivyo ndivyo uvuvio uliingia.
And the power of God began to manifest,
na nguvu za Mungu zikaanza kudhihirika.
And the power of God now draws people to the Lord,
na nguvu za Mungu sasa zinawavuta watu kwa Mungu.
Let me read Isaiah chapter 35.
Wacha nisome Isaiah 35.
Verse 8 and 9.
Mstari wa 8 na wa 9.
Even as I summarize this introduction,
hata ninapotamatisha utangulizi huu,
and invite the panelists,
na kuwakaribisha wanajopo kazi,
that we may have this discussion tonight,
ili ya kwamba tuwe na majadiliano haya usiku wa leo.
I'm reading Isaiah.
Nasoma Isaiah
35. Isaiah 35.
Isaiah 35.
And I want to read from verse 8.
Nataka kusoma kuanzia mstari wa 8.
I read.
Nasoma.
And a highway will be there.
Nako kutakuwa na njia kuu.
It will be called the way of holiness.
Nayo itaitwa njia ya utakatifu.
The unclean will not journey on it.
Walio chafu hawatatembea humo.
It will be for those who walk in that way.
Itakuwa kwa ajili ya wale watembeao katika njia ile.
Wicked fools will not go about on it.
Na wajinga pia hawatasafiri huko.
No lion will be there.
Huko hakutakuwa na simba.
No, will be any ferocious beast get up on it.
Wala mnyama mkali hata pita njia hiyo.
They will not be found there.
Wala hawatapatikana humo.
But only the redeemed will walk there.
Ila waliokombolewa tu ndio watakaopita huko.
Hallelujah.
Hallelujah.
It is called the highway of holiness.
Inaitwa njia kuu ya utakatifu.
It is promised.
Imeahidiwa.
The Lord promised it.
Bwana aliahidi.
And those who walk there,
na wale wanaotembea pale,
they must be holy.
Ni lazima wawe watakatifu.
Then you ask yourself a question.
Kwa hivyo utajiuliza swali.
Does it mean,
je, yamaanisha,
that anybody who will not see this revival,
ya kwamba yeyote ambaye hata uona uvuvio huu,
may never see the kingdom of God,
hata uona ufalme wa Mungu.
And that is true.
Na hiyo ni kweli.
It is so important,
ni muhimu sana,
that every nation,
kwamba kila taifa,
every Christian,
kila Mkristo,
may see this revival,
akaweze kuona uvuvio huu.
It's promised in the Bible.
Umeahidiwa katika Biblia.
It's a revival that's meant to help people.
Ni uvuvio ambao umekusudiwa kuwasaidia watu.
Prepare the way for the coming of the Lord.
Wakamwandalie Bwana njia kwa ajili ya kurudi kwake.
It means,
inamaanisha,
that any nation that will not prepare,
kwamba taifa lolote ambalo halitajiandaa,
they will never see the Lord.
Hawatawahi kumuona Bwana.
I want to say something that one pastor said.
Nataka kusema jambo moja ambalo mchungaji mmoja alisema.
A pastor visited the prophet of the Lord from the Dominican Republic.
Kuna mchungaji aliyetembelea nabii wa Mungu toka Dominican Republic.
And he was invited to the revival meeting in Kisumu.
Na akaalikwa katika mkutano wa uvuvio kule Kisumu.
And he came in the night.
Na akaja usiku.
And he saw multitudes of people with the children, women and men.
Na akaona ya kwamba watu wengi kabisa, hata wanawake na watoto, wanaume kwa wanawake.
Millions of people.
Mamilioni ya watu.
That meeting had more than 2.5 million people.
Huo mkutano ulikuwa na zaidi ya watu milioni mbili unusu.
And when he saw in the night,
na alipoona wakati wa usiku,
the multitudes worshipping Jehovah,
kile kikundi kikubwa wakimwabudu Jehovah,
and that they had been worshipping for the last one day,
na ya kwamba wamekuwa wakiabudu kwa siku,
and they are going to worship up to Sunday from Friday.
Na wanaenda kuabudu hadi Jumapili kuanzia Ijumaa.
He wept and cried.
Alilia machozi.
And he said something.
Na akasema jambo.
That now I know.
Kwamba sasa najua.
Any nation that will not see this revival.
Kwamba taifa lolote ambalo halitaona huu uvuvio,
they will never see the kingdom of God.
Hawatawahi kuona ufalme wa Mungu.
Shalom. God bless you.
Mungu awabariki.
As we prepare for the next segment.
Tunapojiandaa kwa awamu ifuatayo.
Once in every life there comes a time. You walked out all alone and into the night. The moment is soon, my friend. We can see the bright of him when we close our eyes, like stars above. sing today. We were born to shine. All of us here because we believe. Guarda volti a noi. Volati mai, accarezza con i sogni tuoi, le tue speranze e poi un pezzo cielo che verrà c'è. Yeah.